jaba micitere widana reme le nokkule kewde le leedi meden di ko hebal e hitande 2022 yotta 2023 dum buri tonoju inay temede joyi hectare ngaji ko rema ko dan buri inay 13 hectare kanko gon le fedde remobe jaba le leedi meden di noddirte Lassine Keita o wido jaba buri fu remede le lamu segu le temdere fu o do region remata ko yar chapande jeegom e joyi
chaque année
hitande fu min daronto golleji di no jarata min kullita golleji kebadi wadede le hitande 2022-2023 region segu ardino kabaru demal modon le temedere fu chapande jeegon e joyi jokkini region motti kulikoro e kay min tekteke le di dubi di chaktidi region tumbutudu anarema kabusanne
wu actuellement
kambe remobe jabobe be bibe beltiki sanne ko heba hitande hikande an demasina fa garda segu kanye direy remobe don be kolliti wide wonko heba jaati fistaide wide be gonde sikkitade
alhamdulillah
cagal ketangal e kibi dun ana buba bernde dum kabaru lobbono tokka cuguidi ni goni ko yafa demal gabo hitande hikande yottaki honno rawaninni tinoji di buytege sabe kirundiral gongal le lumango
le marsi kambe joyen mobilaji be kollitiri jabo an sotte sanne wakati be gaddan le galluje lele dimalindi kanye fa yotto gallure bomokonde wakati du be nabadu cagal le di dun leggine ko do arfa jottuda senegal ka wattu joni be kali cadele ko be jogi
eden jaltina dum yaade ko duwar fandi fu labi tati le yontere ko buri ton ngaji nay na joyi gabu wattu yoga e mbawi yaltininde ko buri ton ngaji ujunaji sappo cogu mun ana war hakkunde teme tati ya teme tati debbe sappo sefa ka non sabe anniyaji de gouvernement o sakti pomude di min gala mobilaji famin kap min nab no min kajin diniri
do rambono nyina
cadele ko joga kasen no jabo hani mari rede li lamu dire region tumbutu ko yata hectare ngaji teme didi jabaremetele o do nokku ka dum e tayde fu be bino jabo hani mari rede yo cadele mawde non mahamman aljumati kanyul lami demobe jaba direy
on a plus de 2
eden jogi ko buri hectare ngaji ujinaji didi ko min kebi ana jabbe ko wono buri ton ngaji ujinaji sappo meden jogi tidala magasin ngaji do min desata dun kanye kake ndesirde fa yottade rafi gollidal remobe rafi ndenagu e bonugol lawi didu na hada min nabude dun le wakati
assez de temps
no jabo hani wayl crede do be jogi cadele keddem be don demobe didon gotan iwa segu gotan iwa sigasu ko be tifi do hen
jaba jalan soro push
gabu jordo ana iwra nyono san e banyagara gabu ndemateedo san e nyono o buri moddude cogumun yo temena e debbe sappo meden jogi tidalaji bangal wayl tegol gabu fa nafa mudun hebe meden kani sutude kilo fu temere jitti dun ne fay gota sotta dun
mugo sita sa
federe mobe jaba wombe leledi meden di kolliti wide ko be nannanta lamu an yafa e milliarduji chapande nay hitande fuf ka wattu jone be kani fenede dabare ko be kani resude o do jaba no o do andando kabaru kebal no dirtedo lamisa jekite hollitiri wide
il est essentiel de
ram ahani nokuje dum wawi resede be de moinede gabu mali ana horsi sanne le lumoji di kanye le leede kerondirden dun nabete dun beidan kebal ayotade demal leedi mendi sini ondari kabaru ko yaltinete e kebal mali on tawan gabu darnde mudun ana mawni sanne
très important
kambe sodobe sobe ciottabe kala ko be ciodi fu e mbayi suttude dun fese tayde wide be kebata hen kebe mawde lamisa jekite hollitiri wide nyaloma hande no e be kani jodi nokkule do be kani resude dido jabaji yalla perde mabbe ana buyto